Magic Boy. Yes, sir. Tell me, Mr. Hey, Family BT, Timba Hero, Ataba Momo City, Timba Evo Water, Ina Di Ghetto, Timba Sada, Nakavina Big Booty, Timba Fako, Bob Mali, Long Time Journey, Jaya Tambulo Kufoka, Great Top Your Learning, Man Lucky, Ngamba Lake Dube, One Avaka, Nyaya Tandi Kazibato, Mr. Moses, Young Mose, Sechiwogo, Mr. Moses, Young Mose Radio, Odagad, yachamanga kumad, abasinga vaida bagoberera kumad, ni baba wako yaga yaga ya map, obota tu simba kubika doma divan, and who began to be like them you run, sinyagomba Mr. Phile Bongole, my one, my dream to be like him, it's a family boss we rock.
Tuwaite wazazi wao.
One drop, one for the legends.
Baumule miembe.
One drop, number one legends.
Tubasimule miembe.
One drop, one for the legends.
Baumule miembe.
One drop, number one legends.
Tubasimule miembe.
Radio ya Zimba kumutyo muwamvu. Enkuba ya tonya, radio ya gwa. Fetuzo kula musa, chava zinge busoga. Imulivye ginger vibe. Tuzo kula musa, chava zinge busoga. Yengera vye ginger vibe. Yeah man, one more time, let's go biti bishan.
Fetuze kula musa, chava zingo wetabu. Vimuli vye vukembe.
Mwenda wazimo bantu kwa hivyo laki mungu. Mungu wa huko jadme. Yeso te ni damu moja. Mtoto wa mitani. Barabara ni hivyo. Lakini vipi?
Tuwaite wazazi wao.
Sha, Odagad, yati ya manga kumadi. Aba singa vaida bagoberera kumadi. Ni baba wako yaga yaga ya map. Obota tu simba kubika doma divan. And who began to be like them you run. Sine gomba Mr. Phile Bongole, my one. My dream to be like him. It's a family boss we rock. Legend Sky Salista boss.
Kumusabile mirembe.
Legend Vandy Velocity.
Aumule mirembe.
Legend Marcus Gavi. Hey, legend Cassidy Ogwanga. Legend Fande Chirumila. Legend Sega Mwenge. Legend Haman Basude. Legend Eki 46.